İyi, Radyo Birliği Amerika. Troso huje nshuti mutazamati ku Radio Birliği Amerika twahikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Aho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mbere yuko tujya mu karere k'ibiyaga bigari, ariko reka tubanze mu Bwongereza. Abakunda iby'ubwami kuva mu mpera z'iki cyumweru dusoza batangiye kugera mu murwa mukuru Londres, baje gusezera bwa nyuma ku mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri, watanze nyuma y'imyaka 70 ari ku ngoma. Azatabarizwa ejo kuwa mbere. Abashinzwe iby'ubukerarugendo muri icyo gihugu ejo kuwa gatandatu bavuze ko amahoteli yari yuzuye ku rugero rwa 95% kandi abantu bakiza. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana, urakitsaho.
Komera Geoffrey Mutagoma.
Twarimo rero hano ku Ijwi rya Amerika tuvuga iby'imyiteguro yo gutabariza umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Wowe uraho ngaho i Londres mu Bwongereza, wahabanywanya Ijwi rya Amerika ishusho y'ibirimo bihabera.
Icyo nakubwira ni uko hakomeje umuhango wo kumusezeraho. Abaturage bahawe iminsi ine yo kugira ngo basezere ku mwamikazi wabo. Nkaba rero nakubwira ko uyu munsi kuri uyu mugoroba biteganijwe ko ibikomangoma harimo Prince Harry na murumuna we n'ababyara be bari buze gusezera kuri nyirakuru umwamikazi Elizabeth. Nicyo bita umugoroba w'ibikomangoma. Nkaba nakwibutsa ko n'ejo kuwa gatanu umwami Charles wa gatatu nawe yaje kumusezeraho arangaje imbere mushiki we na barumuna be. Wari umunsi w'umwami kugira ngo amusezere ku munsi n'umunsi w'ibikomangoma. Abaturage bakomeje kuza ari benshi kumusezeraho. Nakubwira ko magingwa ya ubu tuvugana, kugira ngo ushobore kugera ku mugogo w'umwamikazi utegereza amasaha agera kuri 16, ubwo byagabanutse kubera ko ubundi wagombaga gutegereza umunsi wose amasaha agera kuri 24. Abantu benshi rero bakomeje kuzamusezera, ariko nakubwira ko nk'uko wabivugaga abantu bakomeje guturuka imihanda yose y'isi mu bihugu byose by'isi baje guherekeza uyu mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth. Umuhango utegereje kwa mbere mu mujyi wa Londres rero urahabona, urahagira ukabona ibintu byahindutse. Ni umujyi utatse amabendera menshi y'amabara menshi atandukanye. Ni umujyi ugaragara ko uri mu gahinda, nubwo kose imodoka zigenda ariko nubwo ziwumva moteri zayo zazo zivuga, ariko urumva ni nk'aho nazo zibizi n'abazitwaye babizi hari ikintu gisa n'ikivuga ngo mucishe make mukore bucece musezere ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri.
Twarimo tureba ahangaha makuru avuga ko n'amacumbi aho ngaho yuzuye abantu baturutse imihanda yose ku rugero rwa 95%. Ibyo ni ibintu nawe urebesha amaso.
Biragaragara ko hari abantu benshi kuva guhera kuri uyu kuri iki cyumweru. Ukwinjira mu mujyi wa Londres bizaba bitoroshye. Barashishikariza abantu kuzinjiramo bakoresheje za bus, bazinjira bakoresheje za gari ya moshi, bazinjira badakoresheje amamodoka yabo. Ntabwo uzabona aho yashyira imodoka kubera ko umujyi uzaba urinzwe cyane witeguye kwakira abaperezida benshi, abakuru b'ibihugu benshi, abami n'ibikomangoma bazaturuka mu isi bagera kuri 500 barategerejwe mu bantu 2000 bazaba bari muri kiliziya basezera ku mwami kazi urumva ryo kugira ngo bacungire umutekano abo bantu bose habaye ibintu byo kugira ngo umugi bawucunge neza kandi utavogerwa cyane ariko ntabwo abuza abantu kugeramo nanjye nzaba murimo kubera ko niho nzaba nkorera akazi rwa gati kuwa mbere urumva rero yuko ni ibintu byo kwitegura abantu benshi bategerejwe abanyapolitiki benshi batangiye kugera muri uyu mugi wa Londres nakubwira ko hari abakuru b'ibihugu bamwe batangiye kuhagera hari abakuru b'ibihugu batangiye kuhagera hari abazaza hari n'abatazaza ko nakubwiraga nuko abategerejwe n'abagera kuri 500
ariko wowe umaze kubivuga uti nzaba mpari umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Veniste Nshimiyimana ni wowe ntumwa yacu udasanzwe muri icyo gikorwa uzafasha kugikurikirana nibutsa abanywanyi w'ijwi rya Amerika ko uzaba uri kumwe natwe mu kiganiro iwanyu mu ntara ndetse tunakomezanya mu kiganiro muri sanga uzadufasha kubikurikirana
nzabafasha rwose kandi mbere yuko nkureka nagira ngo nkubwire yuko muri abo bakuru b'ibihugu bategerejwe gusezera ku mwami kazi harimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uzava ari hano nkakubwira ko ni nawe umuperezida wenyine utazagenda muri bisi kubera ko abandi baperezida bose n'ibyo bikomangoma bose bateganijwe kuzagendera hamwe muri za bisi ikindi nakubwira Geoffrey Mutagoma mukanya nari nkomeje kubatumiwe n'abataratumiwe nakubwira ko benshi mu bakuru b'ibihugu bagize umuryango w'ibihugu bitegekwa n'umwami kazi bya Commonwealth bazaba bahari ndavuga nka Australia nka New Zealand ndetse na Canada nakubwira ko hari ibihugu ariko bitatumiwe nk'Uburusiya kubera intambara zakoze kora na nubu muri Ukraine ndetse na Belarusia yagufashije na Myanmar idafitanye imigenderanire n'igihugu cy'Ubwongereza ariko nkakubwira ko nka Korea ya ruguru yaratumiwe ariko isabwa gusa kuzohereza ambasaderi ariko tujye nko muri Afrika nakubwira Geoffrey Mutagoma ko nka Zimbabwe yo ntabwo yemerewe kuzaba iri hano perezida Emmerson Mnangagwa ntabwo yatumiwe hari baruwa nashoboye kubona igaragaza yuko we atazaza ibyo birumvikana impamvu z'uburenganzira bwa kiremwamuntu bugomba kuba butubahirizwa nk'uko byifuzwa muri icyo gihugu Geoffrey
Feministe Nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza urakoze cyane urakomeza kubidukurikiranira ubwo uri kumwe natwe kuwa mbere
ndabikora kandi ndagushimiye
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inzego z'umutekano zaraye zifunze amasoko mato mato yo mu nkambi ya Mulongwe impunzi z'abarundi ziyambazaga zihahiraho ibikenewe bimwe na bimwe byari biherutse gusabwa na societe civile mu nama y'umutekano iheruka ivuga ko ariyo masezerano bagize iyo nkambi yubakwa abagera ku 600 bacumbitsemo bahangayikijwe nuko nta handi bashobora kubona ibihakwa Vedaste Ngabo arakomeza
izi muzi zicururiza mu isoko riri mu nkambi ya Mulongwe iri mu gace ka 14 zivuga yuko inzego z'umutekano ziri mu gipolisi n'abitwa basungusungu binjiye muri iryo soko batwara bimwe mu bicuruzwa byabo birimo ibiribwa n'amavuta mu rwego rwo kubaca muri iryo soko ngo ntirizongere kurema
baradutwara ibintu utwo wasumye tw'igihumbi utujumu uturengarenga udutunguru baca batereraho imodoka yabo bakaca bajyana bashaka kutugira ngo abakwa farawo none tugire gute nibavuye badusubiza muhiri wacu hama tugikwitahire muhira kosaba baduha umutekano nyimba ushaka kurema iyo muri diziwiti agende ku neza apana ku nkoni apana ku giti nyimba ariyo mu kibembe tugende ku neza ababishoboye bagende abatabishoboye nao babareke bigurire utujumu nka nakanuka ka centre hari centre yobura aho umuntu yogurira utujumu uturengarenga
inkambi ya Mulongo irimo impunzi z'abarundi zirenge 600 yubatswe mu mwaka w'2017 impunzi zirimo zivuga yuko ubusanzwe amasoko mato mato yo mu duce twa 14 na 18 two muri iyi nkambi akunze kurema ku mugoroba afashe cyane abatuye iyi nkambi kuko isoko rikuru rya mungano riri kure
ahantu ndazi kuva na kera ahantu hari abantu abantu nti habura kasoko k'iminota 30 ahantu hose ubusoko burahaba na kasoko gatangura saa 11 n'inusu size registe nta musubira kwasanga ariko ngaha anya kugeza uno munsi ibintu biriko biramenwa wiguriye wagi ukigopeshereza udutomati yo mu kigobe waje kwanda kugira uronke kamahera 200 y'umunyu ugacisangana bagaca baza bakamena mbega aya mahera muduhereza inyuma ya amezi atatu ubona yo tunga umuryango umuntu atabangije gutarataza nimuturekera ko kasoko
sipansi gatanagi numwibuze serukiri mbunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongo avuga yuko bateye ubwoba yuko basobora kwibasirwa n'umutekano muke ni gahunda yo gushaka kwimurira aya masoko hanze y'inkambi
tureke yuko atasoko ishoboka mu ijoro hanze icyo no kongera kunuka n'umutekano ari mukeye tunga ayi hafa abantu ankete ziguma ziriko zirakogwa ntigihera ni ukuvuga n'abantu baba bari hanze y'ikambi bataha biruka hama rero iyo bari kubatubwira rero ngo duje hanze harimo amakenga menshi cyane ni ukuvuga umutekano warusanzwe hanze ari muke
twavugishije umuyobozi w'igipolisi mu nkambi ya Mulongo atubwira yuko ari mu rugendo ibaraka adusaba yuko twongera kumuhamagara twongeye kumuhamagara ntiyafata telefone gusa mu nama y'umutekano yateranye ku wa gatatu ubuyobozi bwa sosiyete sivile bukorera mu Rongwe bwasabye yuko amasoko mato mato yavanwa mu nkambi akajyanwa hanze yayo izo nzego zivuga yuko biri mu rwego rwo kubahiriza amasezerano na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yagiranye n'abaturage batuye mu Rongwe mbere yuko iyi nkambi yubakwa ayo masezerano yavugaga yuko ibikorwa by'iterambere birimo amashuri ibitaro ndetse n'amasoko bikwiriye kuba hanze y'inkambi aho kuba mu nkambi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo
turabasuje kandi tubaye ikaze mwe mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM twinjiye mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda ikiganiro cya none mugiye kubana nanjye Christine Wisabye ndetse na mugenzi wanjye
Anissa Bin Mukunzi n'Igena na Roger ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma
amakuru yawe Sabine
amakuru yanjye ni meza amakuru yawe se
nanjye meze neza uyu munsi se turaza kuba tuvuga kuki
uriya se uyu munsi ugira ngo ntituribuze kuba tuvuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media mu ndimi z'amahanga buri wese rero ntabwo yabura icyo yazivugaho byaba ibyiza ndetse yaba n'ibibi kandi abenshi turanazikoresha wowe ntuzikoresha se Kristi uriya wabura nk'ebyiri ubarizwaho
ntabwo zabura cyane rwose kuko kuri ubu rwose usanga bigoye kubona umuntu udafite inimwe akoresha
yego rwose uyu munsi rero turaza kuba tureba imyumvire bamwe mu babyeyi bafite ku mbuga nkoranyambaga turaza kureba ese haba hari akamaro kazo mu iterambere ry'urubyiruko hano mu Rwanda turaza kumva ibitekerezo bitandukanye bya bamwe mu babyeyi baherereye mu karere ka Rulindo kucyo batekereza kuri iyi ngingo turaza kandi kumva ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wamaze kwiteza imbere biturutse mu gukoresha imbuga nkoranyambaga ubu bikaba bifite aho bimugejeje
sibyo gusa rero turaza kumva icyo ministeri y'ikoranabuhanga n'itumanaho no guhanga udushya ivuga ku kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga bakunzi bacu kandi namwe muraza kumutusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo ntimujye kure kuko muraza no kumva agace ka cyenda k'ikinamico ngira nkugire
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp
kaze nanone mu kiganiro ejo mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu Rwanda hagiye haduka uburyo bushya bw'imirimo butari bwarabayeho mbere uyu munsi umuntu avuze imbuga nkoranyambaga twumva imbuga zitandukanye zifashishwa n'abatari bake mu bikorwa bitandukanye. Muri izi ku isonga twavuga nk'urubuga rwa Facebook, WhatsApp, Twitter n'izindi zitandukanye.
Yego, imbuga nkoranyambaga zo rero zimaze kuba nyinshi cyane, zishobora gukoreshwa mu bikorwa byiza kimwe n'uko zishobora gukoreshwa no mu buryo butari bwiza. Mu buryo bwiza rero zakoreshwamo cyangwa se zikoreshwamo twavuga nko kuba zoroshye ihanahana ry'amakuru, kumenyekanisha ibikorwa bimwe na bimwe, ubucuruzi ndetse n'ibindi. Gusa ariko Christine, ntabwo twakwirengagiza ko habaho n'ibibi byazo, harimo ubujura, gukwirakwiza ibihuha n'iterabwoba ndetse n'ibindi. Bivuze ko rero nyiri kuzikoresha ari uhita mu buryo yazikoreshamo.
Yego, nibyo, ariyo mpamvu hari abakuze bakunze kwibaza ibihabera mu gihe batazikoresha, bakumva ko urubyiruko ruzikoresha ruba ruri guta umwanya nta kamaro byabagezaho. Mu gihe kandi hari bamwe mu rubyiruko rwageze ku iterambere rubikesha imbuga nkoranyambaga. Katwumva ibitekerezo bya bamwe mu babyeyi bakuze bo mu karere ka Rulindo, bavuga ko imbuga nkoranyambaga ari nk'ahantu abantu bateranira bakagira ibyo baganira byubaka, mu gihe abandi bo bazifata nk'imbarutso yo gushora hari urubyiruko. Ibindi ni mu bitekerezo basangije mugenzi wacu Ishimwe mu kiganiro ejo turagaruka.
Bitwononera abana kubera kubirangarira, ubwo rero ugasanga n'ubundi bibateye imico mibi, no kubera yuko ibyo babonaho by'urukoza soni nk'ubusambanyi, uburara, kwiyambika ubusa. Ugasanga rero ni ibintu bitagendanye n'umuco nyarwanda. Iyo babibonye nibumva ko bari mu cyerekezo kigendanye n'iterambere kandi atari ko bimeze.
Nkoranyambaga ko numva ari ahantu wenda abantu bahurira, wenda bakagira ibyo bigaho, niko njye nabyumva nabitekereza.
Nkoranyambaga ni abantu baba bari hamwe baganira uburyo bwakubaka byubaka igihugu bitari ibyo gusenya.
Ntekereza ko abantu ari benshi baba bicaye aho ngaho bakaba iyo nkoranyambaga
birabarangaza, ugatuma nabo nyine byambara ibidakwiye, bagakora ibidakwiye bitewe n'izo nkoranyambaga ari kureba, ku buryo weho mubyeyi ari weho ugira isoni. Kandi iyo byagenze gutyo ntumubwira ngo yumve, ntabwo yumva abona ari ubusore kumubwira imbere yawe. Abagize utabari kwirebera gusa akagusekera ukagira ngo yakumvise kandi atanakumvise, ntabwo byari bikwiye. Rero nawe usanga umwana w'imyaka 15 ntibyari kwirebera gusa, nta murimo yakora atari kubireba, ku buryo nimba mushyize no kumugezi ngo avomeshe ugasanga ayobewe n'igibuni yuzuriye. Turangariza abana bwo
cyambereba ni ubusambanyi n'uburara. Umwana w'umuhungu niba abonye umuntu apakisipani nk'iyihenze ntayibone, ntazongera kuba mu rugo, azajya mu misozi. Wa mukobwa azarera wa mwenda kuyonza umuhe, ubwo ni ukwanguriza abanyamushuye mu ngeri busumba y'ubusambanyi. Ubone nk'abashinzwe urubuga nkoranyambaga bagombye kujya basura nk'ikintu cy'amasomo cyane mu banyeshuri, mbese ibintu bifatika bigaragara ku buryo nk'ayo umubyeyi wanakibona ukabasobanura umwana uti kini gutya na gutya, ukabonye umuntu ku buryo atatoragura ikintu kubera umwenda yambaye akagomba kwicara. Ni ukuvuga nyine nk'umwana utijya kwera cyangwa se icara ufatika isubira mu byo wize, ibyo birumvikana. Bari kuri ayo mafoto gusa, nta kindi kintu yajyamo, ugava ajya kuryama.
Bamwe mu babyeyi bati imbuga nkoranyambaga zigisha abana imico mibi, harimo ibyo bikorwa by'urukozasoni, imyambarire idahwitse. Reka tubashimire kuri ibi bitekerezo basangije mugenzi wacu Manishimwe Noel. Hagati aho ariko namwe mwaba mutwandikira ibitekerezo byanyu mutubwira ese mubona ari akahe kamaro k'imbuga nkoranyambaga kubazikoresha mu buzima bwa buri munsi.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Komeje n'izindi nkuru mu nkuru yatambutse, twakomeje kwibaza ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, aho ababyeyi bavugaga kuntu zaba arizo ntandaro yo gushishikariza bamwe mu bana imico mibi. Ku rundi ruhande ariko, Ishimwe Karangwa Claude ni umusore w'imyaka 26 utuye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, ukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Twitter, aho yiyita Mwene Karangwa, akurikirwa n'abantu basanga 96,000 bo hirya no hino ku isi. Mu buzima busanzwe uyu musore yize ibijyanye n'amazi n'ibidukikije muri Koleje y'Ubumenyi n'Ikoranabuhanga KIST. Kuri ubu Ishimwe Karangwa Claude ni umwe mu bo mu Rwanda bita influencer. Ahanini kuri ubu ibigo bitandukanye bikoresha ngo babyamamarize cyangwa babifashe kumenyekanisha ibyo bikora. mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi n'uyu wita mwene Karangwa kuri Twitter, maze atangira asobanura igihe yatangiriye gukoresha imbuga nkoranyambaga n'uko yagiye abona inyungu kugeza aho ubafite amasezerano cyangwa kontra n'ibigo bine yamamariza. Ibi navuga ko ubu bimutunze, reka tumwumve.
Imbuga nkoranyambaga natangiye kuzikoresha nkiga mu mashuri yisumbuye. Natangiye kuzikoresha Facebook ari igezweho, nyuma nza kwisanga ntangiye gukoresha urubuga rwa Twitter kuva muri 2017.
Gukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Twitter byatangiye kukwinjiriza amafaranga ryari?
Natangiye kurubyaza umusaruro umwaka wa 2020, aho natangiye mbona amafaranga makeya. Navuga ko n'ikiraka cya mbere nakoreye pake internet birazamuka 5, 10, 50 kugeza kuzamuka ku buryo navuga ko ari income ngira ikomeye cyane ihoraho mu gihe cyanjye cya buri kwezi, cyangwa navuga mu gihe cyose ndimo kugeza mfite kontra enye. Ibindi byo ni nk'abatwiyambaza kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byabo, n'abatwiyambaza kugira ngo tugaragaze inama cyangwa amahuriro cyangwa amahugurwa y'ibyo bakoze, kugira ngo nabwo bijye ku karubanda cyangwa bijye kuri social media nka bumwe mu buryo bwiza bwo kumenyekanisha icyabaye.
Ese kubona izo nyungu biroroshye, bigenda bite?
Navuga ko ari ibintu bishoboka cyane, kubera ko izo social media zabaye nka platform umuntu afungura yagize abantu benshi bamukurikirana, yaba ari Twitter, Instagram, YouTube. Ubwo navuga ko ubaye nk'umu idol cyangwa nk'umu influencer, mbese abantu bagukurikirana umunsi ku munsi, ameze nka n'igitangazamakuru. Niba nabivuga ku buryo umuntu wenda udakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ngo abyumve, niba ukurikiranwa n'abantu 100,000, ibintu wanditse ku munsi byose babibona, urumva ko umuntu wese yifuje gukorana nawe bitewe na target market ye, niba ukurikiranwa n'urubyiruko, hari ubutumwa ashaka kubaha cyangwa ari product ashaka kwamamaza n'ibindi yifuza kukugeraho ku mbuga nkoranyambaga. Rero birashoboka cyane mu gihe umuntu ashobora kuba yakinjiza amafaranga arenga 500,000 ku kwezi akoresheje social media platform ye, numva ari ikintu gishoboka cyane, ndetse ko n'abageze no mu mamiliyoni gishoboka cyane ko byatunga umuntu bikamubera nk'akazi ke ka buri munsi. Dore ko n'ubundi leta cyangwa abayobozi bacu badushishikariza kwihangira imirimo.
Reka dushimire Karangwa Claude ku kiganiro cyiza duhaye, tunashimire Noel Manishimwe baganiriye. Urumva kuba wakinjiza nk'5,000 cyangwa arengaho ku kwezi kubera gusa wakoresheje imbuga nkoranyambaga zawe neza bidashimishije?
Birashimishije cyane rwose, kandi tumaze kumva ko nta n'ikindi bisaba.
Uyu munsi ni ugufata umwanzuro, Christy. Hari umushuti wanjye rero yatangije YouTube, rwose bitangira buhoro buhoro abona views 1-2, ariko ubu ngubu ku kwezi rwose yinjiza amafaranga ahagije ku buryo yishyura ibimubeshaho, yibeshejeho, yishyurira barumuna be 2 amashuri, kandi rwose byose abikesha imbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri rero imbuga nkoranyambaga iyo zikoreshejwe neza zigirira akamaro nyirazo.
Ingero ni nyinshi zihari rega z'urubyiruko rwiteje imbere kandi rwubatse izina kubera imbuga nkoranyambaga. Cyane rega nk'urubyiruko duhora dushishikarizwa kwihangira umurimo. Hagati aho n'abadukurikiye, mwadusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwira ese mubona ari akahe kamaro k'imbuga nkoranyambaga ku bazikoresha mu buzima bwa buri munsi.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 32 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Esther Kunda, umuyobozi mukuru ushinzwe guhanga udushya ndetse n'ikoranabuhanga rishya muri Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho no guhanga udushya, avuga ko iyi minisiteri ihamagarira abaturage by'umwihariko urubyiruko kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, yaba mu bucuruzi, abafite impano, guhanga udushya, kwamamaza ibyo bakora bakabigaragariza kuri izo mbuga nkoranyambaga kandi bakazikoresha ku buryo bubateza imbere. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Esther Kunda.
ne uyu munsi urubyiruko rw'Rwanda rutangiye kuba rwinshi rukoresha izi mbuga ku buryo ashobora kugera kuri internet kubera ibikorwa byinshi bihari ari abakoresha za computer ari abakoresha izo basanze ku kazi cyangwa izo basanze ku mashuri yabo usanga urubyiruko cyane cyane rufite uburyo bwinshi rugenderaho kugira ngo babashe kugira uburyo bagera kuri izi mbuga nkoranyambaga ikigero tumaze kubona kiri hejuru nubwo tudafite imibare ifatika ariko hari ikigero kimaze kugenda kizamuka cyane cyane nko ku mbuga nkoranyambaga zimeze nka za WhatsApp zo abantu benshi batangiye kuzimenya cyane hari abacuruzi batoya babasha kujya kuri Instagram cyangwa se kuri TikTok bakaba bagurisha bagatangira gutangaza ubucuruzi bwabo ahantu hagiye hatandukanye
urubyiruko rukoreshe gute imvuga nkoranyambaga ku buryo buri productive cyangwa buruteza imbere
nimba ufite imyaka 19 20 tuvuga uvuye muri TV tumaze kwiga ububaji ukavuga ati ngiyewe nzi kubaza kandi mbaza neza ugakoresha Instagram ugakoresha TikTok ugakoresha Facebook ugakoresha Twitter ugashyiraho ibintu ugenda ukora buri munsi ngiyewe Esther uri Kigali umuntu uri Kirehe akora ibintu bimeze gutya ko ari byiza nguhamagare kuri telefone nkubwire nti ndashaka iki kohereza amafaranga tuzashaka uburyo bingeraho i Kigali ejo umuntu uri muri Kenya abibone nawe aguhamagare kuko ngo nimba uzi ko ufite talent cyangwa se ufite ikintu uzi gukora kigaragaze nimba uzi kuvuga neza twereke kuzi kuvuga neza nimba uzi kwandika twereke ibyo wanditse icyo gihe bitabyoroshya ko abantu bashaka kuguha akazi bazakugeraho ari naho wakwihangira imirimo nabyo bibashe kugeraho niyo mpamvu rero mvuga ni ukoresheje neza imbuga nkoranyambaga icyo gihe rwose hari amahirwe menshi abantu dushobora kugenda tugira kandi tukabona buri muntu wese w'urubyiruko uvuga ati ni gute byanteza imbere gukoresha izi mbuga umunsi ku wundi
reka dushimire Esther Kunda umuyobozi mukuru ushinzwe guhanga udushya ndetse n'ikoranabuhanga rishya muri Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho ndetse no guhanga udushya aha tubwiye ko iyi Minisiteri ihamagarira abaturage by'umwihariko urubyiruko kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga yaba mu bucuruzi kwamamaza ibyo bakora ndetse bakaba banazikoresha ku buryo bubateza imbere
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp
Sabi reka twakire mugenzi wacu Priscilla atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize
bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye bagenzi banjye barakoze kumi kaze rero nkuko babibabwiye ngiye kubasangiza ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize nababwira ko twagarutse ku kudahana umwanya w'ibiganiro hagati y'abashakanye aho biba imbarutso yo kudakemura amakimbirane mu muryango aho twibazaga tutese mu bunara akahe kamaro ko guhana umwanya w'ibiganiro hagati y'abashakanye ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira Saverine uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati urugo rwubakwa n'ibiganiro hagati y'abarubamo cyane cyane abashakanye Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati ni byiza ko abashakanye bagirana ibiganiro ku rugo rwabo cyane ko ari byo nkingi y'urugo rwiza mu gihe bataganiriye ingaruka bahura nazo ni ukurusenya naho niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati mu gihe hatabayeho guhana ibiganiro ku mpamvu iyo ariyo yose biratinda bigakurura amakimbirane kutizerana guhozanya ku nkeke n'ibindi ese ku bwicanyi hagati y'abashakanye buri kwiyongera ntabwo bashyiraho uburyo bworoshye bwo gutandukana dukomeza Shyaka Steven uherereye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati umubano uwo ariwo wose wubakwa n'ibiganiro nubwo bamwe tutararushinga urugo twafatira urugero no ku bushuti busanzwe iyo inshuti zitaganira biba byoroshye ko uwo ari we wese yaziminiramo. Naho cyo mururoka uherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata yagize ati amakimbirane arateranya akanatuma bicana, ariko iyo abagize umuryango bashyize hamwe bakareba intandaro y'amakimbirane bagirana urugo ruba rwiza. Dukomereze kuri Siwamana Jean aho yagize ati nabanye n'umugore wanjye ariko ntashaka kumvugisha iyo hari icyo tutumvikanaho, niwe unafata umwanzuro. Natwe abagabo tujya duhohoterwa. Ubutumwa bwa none mbuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Urakoze cyane Christella kutugezaho ibitekerezo by'abakunzi bacu badusangiye ku kiganiro cy'ubushize, ndetse namwe mwadusangiye ibitekerezo byanyu rwose turabashimiye cyane. Tukaba rero turimo turanagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, aho twaganiriye ku myumvire ya bamwe mu babyeyi ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga, aho twumvise ibitekerezo bitandukanye bya bamwe mu babyeyi baherereye mu karere ka Rulindo. Bamwe bagira batini nk'ahantu abantu bateranira bakagira ibyo baganira byubaka. Ibyo gusa kuko twumvise n'ubuhamya bwa Ishimwe Krangwa Claude watubwiye ibyo amaze kugeraho abikesha gukoresha imbuga nkoranyambaga. Esther Kunda, umuyobozi mukuru ushinzwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga rishya muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'Itumanaho no guhanga udushya, aho yatubwiye ko bafite programu nyinshi zigamije guteza imbere imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kwiteza imbere cyane cyane mu rubyiruko.
Reka dushimire mwese twabanye muri kino kiganiro cya none. Tushimire Mizero Christori ku buhanga bw'ibyuma, ndetse na Roje Nigena wari uhagarariye iki kiganiro. Twe twabanye namwe muri kino kiganiro rero, nge ndi Anisa Bin Mukunzi ndetse na mugenzi wanjye
Christine Wisabye. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Njuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Jeffrey Mutabu.